I would like to greet all of you very warmly
in the precious name of our Lord. It is God's grace
that we can proclaim the word of the Lord.
And
if it cannot be today in the white building in Zurich,
bitadushobokeye mu cyumba kinini i Zurich, n'ubundi ibi byanditswe birasohora ngo aho babiri cyangwa batatu bateraniye mu izina ryanjye mba ndi hagati yabo. Kandi n'ibyanditse ku itangiriro ry'igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ngo kandi bateraniraga hirya no hino mu ngo mu mazu yabo, nk'uko byanditse mu Baroma igice cya 13. Dufite inshingano zo kumvira ubuyobozi bwose ndetse n'amabwiriza yose baduha, ndetse no ku bijyanye n'amateraniro ndetse n'ibindi badutegeka, tugomba kubyumvira. Turashimira Imana kuba dufite uburyo bwo kuba muri akakumba gatoya, kuba dushobora kubaramutsa ndetse no kubwiriza ijambo ry'Imana ku isi hose, no koherereza indamukanyo kuri Mwendata Leo Bakne, Mwendata Chandel, Mwendata mu Busuwisi baraturamutsa, by'umwihariko abari hakurya y'inyanja cyangwa se muri Amerika yo hepfo, Amerika yo majyaruguru, muri Australia no mu Burayi hose. Kandi tunejejwe tunezerewe n'umutima wacu wose ko ijambo ry'Imana ryashyikiye impera y'isi. Kandi turashimira Umwami cyane kubw'ibyo, kuba twaragiriwe ubuntu bwo kumenya ibimenyetso by'ibihe. Muri byo harimo yuko dushobora kuvuga ibyanditse muri Mateyo 24, Luka 21, Mariko 13, no gusoma ibyo bitabo byo bice aho Umwami yavuze byose bitaraba byagombaga kuzasohora kandi byasohoye. Ku bijyanye n'ibyorezo n'inzara n'ibishyitsi, imitingito n'ibiza by'uburyo bwose, nyuma y'uko ku isi yose tumaze kuvuga ku bijyanye n'ibihe n'ubushyuhe bwo ku isi, coronavirus yo yashyikiriye imigabane yose, biragoye kumva ko ikintu nk'icyo kibaho. Ntabwo intera nini hagati y'abantu igifite ikisobanuye, cyangwa amazi agabanya abantu atandukanya imigabane, ahantu hose haragera iyo virusi icyo cyorezo, kandi bose bari mu kaga. Tugeze ahantu aho abantu bose ndetse n'abizera nabo bagomba kumenya ko ibintu bitameze nk'uko byahoze, kandi ntabwo bizongera kumera uko byahoze. Tubayeho mu gihe cyo amasezerano ya Bibiliya, ndetse by'umwihariko muri Isirayeli, aho birimo bisohora buryo bwose. Turashimira Umwami ko byanditse ngo ko ubutumwa bwiza buzabwirizwa mu mahanga yose nk'ubuhamya, imperuka igaherako ikaza. Nuko rero twohereje indamukanyo zacu duri muri Zurich, turazohereza ku isi yose. Hashize imyaka hafi 50 aho impera y'icyumweru ya cya nyuma buri kwezi twagiye duteranira i Zurich. Wenda se wasanga ko nanone bizaba atari uko bimeze, ariko twizera ko twinjye ko dushobora kuzongera guterana kugira ngo twumve ijambo ry'Imana. Ndetse no kubw'ibyo turashimira Imana ko abantu bose bashobora kujya ku murongo wa murandasi bagakurikira bakumva. Twasobanukiwe ko Benedata bakundwa na shiki banjye, ko ubwo umwami yazaga kuza kwe kwa mbere, ibibwiriza bigera ku 109 byabwirijwe mu isezerano rya kera byasohoye. Ku rugero ejo, nk'urugero ejo nasomye ibice 4 byo mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Luka. Birahebuje rwose, birahebuje kubona ukuntu hose hagiye havugwa ibyari byanditswe mu isezerano rya kera. Muri Luka igice cya mbere, mu bice 4 bibanza bya Luka, bagenda bavugamo ibyagiye bivugwa mu isezerano rya kera. Nuko twebwe turi abigihe cya nyuma kibanziriza kuza kwa Kristo, kandi turi hagati y'ibiri kuba ndetse n'iherezo riratwegereye cyane. Kuko umwami wacu yaravuze ngo nimubona ibyo byose bisohora, muzubure imitwe yanyu, kuko muzaba mumenye yuko gucungurwa kwanyu kwegereje. Nimubona ibyo byose bitangiye kuba, muzubure imitwe yanyu. Nuko rero turashimira umwami kuba twaragiriye ubuntu bwo guhabwa ubutumwa bwa nyuma bw'Imana bw'umwimerere, kandi Imana yatuzanye mu ijambo ryayo, ijambo ryayo ry'ukuri, mu rukundo rwayo no mu buntu bwayo. Ndetse nk'uko mwene data Branham yagumije abivuga abishimangira, yahoraga abivuga abishimangira, Imana mu buryo bwihariye nyuma y'intambara ya kabiri y'isi, Imana yarakoresheje, yoherereje ububyutse bwa nyuma bwo gukiza abarwayi. Kandi Imana mu buryo bwihariye, Imana yaramukoresheje, nuko mu nyuma hakurikira igice cya kabiri, atari ivugabutumwa gusa no gukiza abarwayi no gukizwa guhindukira, ariko no kwinjiza no kutwinjiza mu mugambi Imana w'agakiza wuzuye. Kandi dushobora gushimira Imana n'umutima wacu wose kuba twaramenyeshejwe ibyo Imana yageneye iki gihe, yagambiriye muri iki gihe. Kandi muri ibyo harimo n'isezerano iryo Imana muri Matayo 17 no muri Mariko 9, ibyo yavuze asubiramo. Eliya akwiye kubanza kuza akagarura ibintu byose uko byari bimeze ku itangiriro. Ni nk'uko byabaye mu gihe cya Eliya yateranije ubwoko ku musozi wa Karumeli, ahantu bakwiriye guhitamo bagafata umwanzuro. Dore niko yafashe amabuye 12 nk'uko imiryango ya Bisirayeli iri, maze asana igicaniro cy'umwami, ashyira igitambo ku gicaniro, asukaho amazi, nuko maze arasenga ati, Uwiteka mwami Imana ishobora byose, uyu munsi bimenyekane yuko ari wowe Mana y'ukuri wenyine muri Isirayeli, kandi ko nanjye ndi umugaragu wawe, ko nakoze byose nk'uko ijambo ryawe riribintegeka. Nuko rero igisubizo cyiza kiva mu ijuru, Imana isubirisha umuriro, itwika igitambo. Nuko n'igice itwika igitambo n'igicaniro, biza nk'igihamya kigaragara cy'uko uwo muntu yakoze atumwe n'Imana. Uko ni nako mu gihe cyacu bimeze. Ni ubukozi rwose bwaturutse ku Mana, ubwo mwene data Branham yakoraga bivuye ku Mana. Niko inyigisho z'intumwa, kugira ngo inyigisho z'intumwa 12 zigarurwe rwose ku giterekwaho amatabaza, kandi byose mu itorero rya Yesu Kristo bishyirwe muri gahunda ya Bibiliya. Nta zindi nyigisho nzaduka zibwabwirijwe ku murimo watanzwe n'Imana. Kandi Pawulo yashaka gutanga iyi mburi n'iki kibwirizwa mu Bagalatiya igice cya 1:8 ku bijyanye n'ababwiriza ubundi butumwa. Bakundwa bene Data na bashiki banjye, tube abashima Imana, dushime ko Imana yishyuye mu gihe cyacu. Tubivuge n'ijwi rirenga kandi tweruye, tubwira amoko yose n'indimi zose. Tugeze ku iherezo ry'ibihe, tugeze ku iherezo ry'ibihe ry'igihe cy'ubuntu. Ibyo mbivuge muri make ku bijyanye n'ibyo Brené Brown yavuze abishimangira ko uhereye mu minsi y'ubugorozi haje itangiriro rishya. Nyuma y'imyaka ibihumbi, imyaka igihumbi y'ibihe byombi irimo kwica, n'igihe cyishwe igihe cy'umwijima, cyiswe igihe cy'umwijima. Imyaka igihumbi yari itambutse nyuma y'inama yabereye Nikaya, ariko uhereye ubwo Imana yakoze itangiriro yatangiye gushya, kandi uhereye mu minsi y'ubugorozi buri kimwe cyose cyagiye kigarurwa mu mwanya wacyo, gishyirwa mu mwanya wacyo, ugutsindishirizwa kubwo kwizera Yesu Kristo. Kwizera umurimo wo gucugurwa wasohoye wabereye Golgota. Hanyuma mu kindi gice haza igihe cy'ububyutse bwo kwezwa mu ijambo ry'Imana, mu kumvira ndetse no kwizera ibyo Imana yatubwiye mu ijambo ryayo, ndetse n'ibyo yadutegetse ko tugenderamo. Nuko igihe cya gatatu cyaje nk'isukwa ry'Umwuka Wera, ndetse no kugarurwa kw'impano z'Umwuka Wera, ndetse n'ubukozi mu itorero ry'isezerano rishya. Ni ukuvuga uhereye mu gihe cy'ubugorozi, intambwe imwe ku yindi, ubwoko bw'Imana mu bihe byose bwagiye bwegerezwa birushijweho ibyabanje, kandi n'ibyabwirijwe mu itorero ryabanje, ibyo abo mu itorero ryabanje bagenderagamo banigishwaga. Ntabwo ari inyigisho gusa zabwirijwe, ahubwo n'imyimenyerezo y'abizera yagendanaga n'ijambo ryabwirijwe. Kwizera gutsindishirwa gusa, ahubwo kwizera ko gutsindishirizwa mu mbaraga zituruka ku murimo wabaye wo gucungurwa
ni
wo murimo wa sojwe ku gumwana intama watamba kuko ni ko umwe macho yavuze ngo aya na maraso ya gisizirano rishya ya menetse ku bwimbabazi za zibyaha bya benshi atari ikibwiriza gusa ahubwo umwimenyerezo bwite w'agakiza yuko uwo umwimenyerezo tugira mu gihe twizeye ikibwiriza cyo gutsindishirwa kibwirizwa mu kwizera ninakomeze mu kwera kubwo kwezwa twese tuzi ko tuzibyabwirijwe ukuntu abizera bagomba kwitwara bagomba kubaho ukuntu abagabo bagomba kubaho bagomba kwitwara n'abagore ko bagomba kubaho bagomba kwitwara byose byashyizwe kuri gahunda ndetse byigishwa muri Bibiliya ni muri ubwo buryo iyo tubigendeyemo uko niko twezwa iyo twumviye tukagendera tugashyira mu bikorwa iby'Imana idutegeka umuntu utabigenderamo ntabwo ashobora ndetse no kwezwa nuko rero birasaba yuko mu kwizera no mu kumvira biba bityo ni nako bimeze ndetse no mu guhabwa umwuka wera n'umubatizo w'umwuka n'umuriro no kwambikwa imbaraga ziva mu ijuru Yohana umubatiza yarabivuze n'ijwi rirenga ati genda watirisha amazi kugira ngo mwihane ariko uza hanyuma yanjye we azabatirisha umwuka n'umuriro kandi hanyuma ibyanditswe mu byakozwe n'intumwa igice cya kabiri dushobora kubisoma ibyabaye igihe umwuka wera wasukwaga wamanukaga ubwo itorero ry'isezerano rishya mu buryo ndengakamere ubwo ryatangiraga ryashyirwagaho urufatiro amaraso yari yaramenetse Golgota yari yarabaye yari yarasohoye ugucungurwa kwari kwarasohoye kwarabaye ko rero abacunguwe bambitswe imbaraga ziva mu ijuru mu mubatizo w'umwuka n'umuriro kandi babona uko batangira umurimo wabo noneho turi mu gihe cya nyuma mu gace k'igihe cya nyuma nyuma ibyo twabayemo byose ububyutse bwa Pentecote bwaje nyuma kugwa mu bubyutse bwa karisimatiki nubwo ariko byabaye bose bigumiye mu nyigisho zabo z'ibinyoma kandi ibyo bivuga n'umutima uvunaguritse uremerewe ubabaye umuntu ashobora kuva mu rusengero ajya mu rundi ahantu hose bagasenga isengesho rya data wa twese uri mu ijuru barisubiramo ndetse no bakatura ukwizera kwawo n'imirongo ya bibiri igasomwa ariko nubwo ari uko bimeze bose bafite imyaturire yabo yo kwizera na nimero zabo n'inyigisho zabo mu matorero yose n'amatorero yigenga yose byose byagumye uko kugeza ubu ariko ku bw'ubuntu bw'Imana twamenye yuko binyuriye mu bukozi bwa mwene Data Branham habayeho guhamagarwa gusohoka mu nyigisho zose zidafite aho zihuriye kandi zitemeranye nijambo ry'Imana uko gusohoka kwari gukwiriye kubaho kandi n'ubukura cyari kubaho gusohoka muri uwo muvurungano wose niyo bikorwa byose bya Babuloni abarimo bose akwiye guhamurwa gusohoka bakayoborwa gusohoka nkuko ijambo ry'Imana riri ngo mwebwe bwoko bwanjye musohoke muri wo nimukore kubyanduye ubwo nibwo nzabemera nuko uko niko muzaba abana banjye abahungu banjye n'abakobwa banjye icyo nkwiriye kongera kuvuga n'agahinda gakomeye kuri njye abantu bose baguma mu nyigisho zabo bwite ntabwo bashobora kwezwa ndetse no gushyirwaho ikimenyetso cy'umwuka wera biri kure ushobora kwezwa ni wa wundi gusa uri mu ijambo ry'Imana kuko haranditse ngo ubereze mu kuri kwawe ijambo ryawe niryo kuri ni ukuvuga birakwiriye ko tugira kubaha imbere y'Imana mbese ndetse n'imbere y'ijambo ry'Imana naba nibyo tubwirwa byose mu byanditswe byera dushobora mu kwizera no mu kumvira dushobora kubyemera no kubyakira ibyo muri iki gihe cya nyuma umwami adushoboye kubaho dukwiriye kubigenderamo gutyo abandi bose bigumiraho bari bagakomeza kwizera ibyo babigishije imyaka magana ashize ariko muri iki gihe uw'Imana by'ukuri ntabwo agitega amatwi amajwi ya kidini ahubwo wategera gusa ugutwi ijwi ry'Imana riva mu byanditswe kandi n'ijambo ry'Imana rihora riza rihuye n'ubushake bw'Imana uko buri niyo mpamvu tudasenga gusa ngo ubushake bwawe bube mu isi kuko uba mu ijuru ahubwo dusoma ibyanditswe byera kandi tubona muri ryo ubushake bw'Imana ku bwacu kugira ngo tubashe kubugenderamo tugaruke kuri icyo kintu hamwe Imana yaratugendereye ku buntu bwayo kandi yatumenyesheje umunsi n'igihe ubutumwa n'intumwa kandi ibyo biranyibusha sa rwose ko muri Luka 19 dufitemo ibi bintu byombi imbere yacu ku ruhande rumwe igihe abigishwa baririmbye iri shimwe ngo Hoziyana ahirwa uje mu izina ry'umwami wa Isirayeli abo bari abigishwa b'ukuri bo muri icyo gihe bamenye ibyari byarasohoye ibyanditswe byera byo byasohoye ibyo Imana yari yaravugiye mu bantu babibonye bisohora bahimbazaga Imana bakashima bafata amashami y'ibiti n'imyenda yabo babisasa imbere y'umwami bashimira umwami ariko abafarisayo n'abanditsi baje ku mwami baramubwira ngo bategeke baceceke bacecekeje nuko umwami yagiye ku musozi wa Elayoni areba neza ashobora kwitegera neza urusengero ndetse na Yerusalemu yose nuko aborogera aririra Yerusalemu igihe abanditsi n'abafarisayo abatangi n'umuzingo w'igitabo nubwo afite ibyanditswe ntibamenye ukugendererwa k'ubuntu bw'Uwiteka ndetse ntibanamenye n'ubukozi bwa Yohana Umubatiza wamenye muri icyo gihe ubukozi bwa Yohana Umubatiza ashingiye ku byanditswe kuko yari yaratumwe ku bwoko bw'Imana kugira ngo abone uko azanira umwami ubwoko buteguwe neza uko niko byanditswe muri Luka igice cya mbere 16:17 ngo uwamenye ubukozi bwa Yohana Umubatiza akizera ubukozi bwe niwe wabonye uburyo bwo kwitegura kugira ngo abone uko ashyikirizwa ibyari bigiye gukorwa n'umurimo wo gucungura ndetse no kumubatiza umwuka wera kumunsi wa Pentekote abone guhabwa ibyo byaravuzwe na Yohana Umubatiza. Ntabwo ari ubwibone kuvuga yuko ubu ngubu umenya gusa ubukozi ubw'Imana yagennye ku bw'iki gihe, uwo niwe uzayoborwa kuguhabwa umugabane wo gusohorwa kw'amasezerano y'iki gihe. Azabyemera, azabyakira, kandi azasohoka ave mu bidahuye n'Imana, ibyo Imana itemera byose. Uko niko azezwa n'ijambo ry'ukuri, kandi uko niko azategurwa kugeza ubwo ashyirwaho ikimenyetso cy'umwuka wera kubw'umunsi uhebuje wo guhindurwa kw'imibiri yacu ariko gucungurwa kwayo. Ndashaka gusoma muri Petero wa mbere igice cya mbere imirongo mike. Petero wa mbere igice cya mbere uhereye ku mirongo 18. Muzi yuko atari ibyangirika nk'ifeza cyangwa zahabu ari byo mwacungujwe ngo muve mu ngeso zanyu zitagira umumaro, izo mwatojwe n'abasekuruza banyu. Ahubwo mwacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi nk'ay'umwana w'intama utagira inenge cyangwa ibara, ariyo ya Kristo. Hano intumwa yavuze umurimo wo gucungurwa mu burebure bwayo, atari uko mwacungujwe ibyangirika, ahubwo mwacungujwe n'umwana n'amaraso y'igiciro cyinshi nk'ay'umwana w'intama. Twaracunguwe kandi inyishu yabyo yaratanzwe. Twaracunguwe kandi turi ab'umwami, turi ab'Imana bayo. Nk'uko umwami yavuze ati, ngiye kuri Data ari we So, ngiye ku Mana yanjye ariyo Mana yanjye. Kandi tuzabona ababyawe bwa kabiri bose kubw'ibyiringiro bizima, mu byiringiro bizima, kandi kubw'ibyiringiro bizima bazita Imana ko ari Se. Mu by'ukuri umwana w'umugabo runaka niwe ushobora kumwita Data. Uko ni nako natwe dushobora twita Imana Data, kuko twabyawe nawe, twabyawe bwa kabiri kubw'umwuka wera. Niyo mpamvu dushobora kwita Imana ko ari Data. Ku murongo wa kabiri wa 20 turasoma, wamenywe n'Imana kera isi itararemwa, ariko akerekanwa ku mperuka y'ibihe ku bwanyu. Ku bwanyu yerekanwe ku mperuka y'ibihe ku bwanyu. Ku iherezo ry'imyaka 2000, ku iherezo ry'ibihe by'ubuntu, hashize imyaka 2000 yarapfuye ku bwacu, yamenye amaraso ye, kandi ku iherezo ry'ibihe yabisohoje ku bwacu. Ku 21, abo yahaye kwizi kubwe mwizera Imana. Ni kuvuga ni ku bwa Yesu Kristo ni honyine twegera Imana nzima mu kwizera, kuko ni muri Yesu Kristo honyine niho Uwiteka Imana nzima nimo yishyuriye, kandi yagiranye natwe isezerano muri Kristo Yesu, nimo twiyungiye n'Imana. Niyo mpamvu tubwiriza ugucungurwa kwa soye muri Kristo umwami wacu. Nanone umurongo 21, kubwiye kubwuwa kubwa Yesu Kristo mwizera Imana yamuzuye mu bapfuye ikamuha icyubahiro kugira ngo kwizera kwanyu n'ibyiringiro byanyu bibe ku Mana. Kwizera kwacu muri Yesu Kristo umwami wacu guhambiranye guhuriye mu buryo butaziguye kuduhambirana kutwunga n'Imana ndetse n'amasezerano ayo Imana yaduhaye muri Yesu Kristo umwami wacu arimo asohora ku murongo wa 23. Kuko mwabyawe ubwa kabiri kuko mwabyawe ubwa kabiri mutabyawe n'imbuto ibora. Umurongo wa 22. Nuko rero ubwo mwijesheje imitima kumvira ukuri kugira ngo mubone uko mukundane bene data mutaryarya mukundane cyane mu mitima. Izina ry'Imana rimbazwe. Mwabanje kwezwa n'ijambo ry'ukuri muryize mwejeje imitima kumvira ukuri kugira ngo mugire urukundo mukunda bene data mutaryarya. Nuko ku murongo wa 23. Kuko mwabyawe ubwa kabiri mutabyawe n'imbuto ibora ahubwo mwabyawe n'imbuto itabora. Mu kidage bavuga ngo kuko mwabyawe ubwa kabiri mutabyawe n'imbuto ibora ahubwo mwabyawe n'imbuto itabora. Haleluya. Ijambo ry'Imana rizima atari isobanuro bwite y'abantu atari ahubwo ijambo ry'Imana ry'umwimerere nk'uko ryavuye mu kanwa k'Imana. Uko niko ari ryo mbuto y'umwimerere y'Imana ariyo yinjira mu mitima y'abizera binyuze mu kibwiriza kugeza n'ubu rirajya mu mitima y'abizera. Ntabwo tubwiriza gusa ahubwo dushyira imbuto itabora y'Imana binyuriye mu kibwiriza mu mitima yanyu y'abizera kugira ngo umwuka wera w'Imana ubashe kuza ku mitima yanyu ku mbuto yabibwe kugira ngo umwuka wera abashe gushyira ubuzima n'ubugingo bwayo muri mwebwe mubashe kubyarwa ubwa kabiri binyuze mu mbuto itabora y'Imana iyo mwahaye mwakiri mu bugingo no mu mutima wanyu atari umugenzo runaka cyangwa se isakaramento cyangwa umugenzo wa kidini uwo ari wo wose mushobora gukora ahubwo n'umurimo n'ijambo ry'Imana n'umurimo w'Imana kandi uyu mwuka w'Imana niwo ushyira ubugingo muri twe. Nuko ku murongo 24 kuko abafite imibiri bose bahwanye n'ibyatsi ubwiza bwabo bwose bumeze nk'uburabyo bw'ibyatsi ibyatsi biruma uburabyo bwabyo bugahunguka. Nuko noneho hakurikiyeho umurongo uvuga ngo ariko ijambo ry'Uwiteka ryo rihora iteka ryose. Haleluya. Ijambo ni imbuto kandi ijambo ry'Imana rihoraho iteka ryose. Kandi nk'uko Petero y'intumwa uko yashoboraga kuvuga uko ni nako nanjye nshobora kuvuga n'umutima wanjye wose. Ibyanditswe hano mu gice cya nyuma cy'uyu murongo ku iherezo ku murongo wa 25 ngo kandi iri n'iryo jambo ry'ubutumwa bwiza mwabwirijwe. Twongere tubisubiremo umurongo wa 25 ijambo ry'umwami rihoraho iteka ryose. Kandi iryo ni ryo jambo ry'ubutumwa bwiza mwabwirijwe. nk'ubutumwa bwiza bw'agakiza, nk'ubutumwa bwiza bw'umunezero, ubutumwa bwiza. Uko niko twababwirije ubutumwa bwiza, ubutumwa bwiza bw'uye, nk'uko twababwirije, nk'uko uko ni nako abaguba bose buvuye mu kanwa kacu, ni nako bahabwa ibyo Imana kubw'ubuntu bwayo, tubeshejwe n'imbaraga ziva mu murimo wo gucungura abasohoye, niko duhabwa ibyo byose bisohora mu buzima bwacu. Ukwizera no kumvira birajyana. Aya magambo make yo mu rwandiko rwa Petero yakirwe mu mitima yanyu mwese, by'umwihariko aya magambo ngo ijambo ry'Uwiteka yo ahoraho iteka ryose, ngo kandi niryo jambo ryera ry'ubutumwa bwiza, iryo niryo tubabwiriza. Uwiteka umwami Imana abarinde mwese, abahe umugisha mwese. Kandi nk'uko twabivuze ku itangiriro, ibiri kubaho ku isi ubu ngubu ntibyigeze bibaho. Imigabane yose yashyikiriweho n'iki cyorezo. Kandi twongere tuyivuge, ibintu byose biri kuba ku isi hose, by'umwihariko ikibwiriza cy'ubutumwa bwa nyuma, ni nako nabwo buri gusohora ku isi yose, mu moko yose, mu ndimi zose, mu mahanga yose, niko buri kumvwa, ndetse n'abari ku murongo wa murandasi bose. Hariho abarenga 600,000 bari ku murongo wa murandasi bari kumva, kandi turashimira umwami Imana kubw'ibyo. Nanone ndabisubiramo, nubwo uyu munsi tudashoboye guteranira i Zurich mu cyumba cy'i Zurich, twese dufite uburyo bwo kuba twajya kuri murandasi mu ngo zacu tukumva tugakurikira ikibwiriza. Ni nako twiteze ko no kuri cyumweru, twiteze ku cyumweru nk'iki ko tuzateranira i Zurich nk'uko dusanzwe duterana. Umwami Imana abahe umugisha mwese, aduhe amaso afungutse n'amatwi afungutse, ndetse no gusobanukirwa kuzuye ijambo ry'ukuri ry'igiciro kinini ry'Imana, iryo twagiriye ubuntu bwo kubwiriza, ntirigaruke gutyo gusa, ahubwo ribashe kubyara imbuto z'icyo Imana yaritumiye, tugasohoza ubushake bw'Imana mu mitima yacu muri twese. Nuko rero mwese, amahoro n'ubuntu bw'Imana bibane namwe mwese, mu izina rya Yesu Kristo. Alleluya, amen. Azazamura umukumbi w'abiteguye, bari kwitegurira kumusanganira mu bicu no kubana nawe iteka ryose, kubana nawe iteka, kumusanganira mu bicu bakabana nawe iteka ryose. Impanda vuba zizavuga, zizavuzwa vuba hano, zizavuzwa mwitegure, kuko gucungurwa kwanyu kwegereje, kuko gucungurwa kwanyu kuri bugufi. Murebe ibimenyetso by'ibihe birerura, birahamiriza ko kugaruka kwe kuri bugufi. Mwitegure mugire amatabaza amurika vuta mumerezo ya
il faut être prêt le seigneur nous a tout accordé pour cela
birakwiriye ko tuba twiteguye kuko umwami yaduhaye byose ikenewe kubwibyo vuba ah imanda zizumvikana imanda zizumvikana vuba ngaha
soyez prêt
mwitegure
car votre rédemption est proche
kuko gucungurwa kwanyu kuri bugufi gucungurwa kwanyu kuri bugufi
the true children of God they lift up their heads
abana b'Imana b'ukuri abanesheje
who believed his word
bizera ijambo rye
they expect their redemption
bategereje ugucungurwa kwabo
happily waiting for it
kandi bategereje gucungurwa kwabo banezerewe
after their pilgrimage
nyuma y'uru rugendo rwabo
the trump shall sound very soon
impanda zizavuzwa vuba cyane impanda zizavuzwa vubanga cyane mwubure imitwe yanyu kuko gucungurwa kwanyu kuri bugufi cyane kwegereje cyane kuko gucungurwa kwanyu kwegereje kuri bugufi cyane